ndi omulala yenze kasozi n'atuka bigambo atoba n'okuyimba nakufuula omulimu b'omusanyusa era bali ow'emyoyo kitone ekyokuyimba kyampasa ndi mufumbo so nga nasoma n'ebbaluwa ezo nzirina n'abawagizi abawagira binyimba bwe mwansiima sifunanga kuwera bwe mpampumulamu mwempulira abambooza kirwaki oludde okuyiya ebirala kati olwaleero kye nziza okwanukula wekkalira owulira ebyendeese waliwo obulwadde obukabya abantu buli w'empita y'emboozi ebulirwa wano mu uganda n'ensi eziddirira yugosilaviya ne bulaaya kibundu buno obulwadde busitudde enkundi anti ye siriimu amegga abantu badde nkyanoonya nfuna buvumula naye nakizuula tewakyali ddagala olaba omugagga bino gyazirina bwe luba lumukutte sente tezigasa omwavu yandikabye nga litunda buwanana nga naye omugagga wa sirinji aligula kati omugagga n'omwavu tugenda mu ttaka bannange tulabye ensi eno ewooma kyenva ŋŋamba obanga naawe mpagira tulye ku byaffe siriimu atumira lwaki twerekereza nga tuli mu lugendo nze luli ntwala ndidde ebiweze katonda waleeta obuzibu wayagala tufe tugwewo lwaki waddira obutwannamozesa n'obusa mu mmere ng'ewooma ng'ate ffenna watufuula abayala emmere yetuzimba emibiri atanywa mwenge n'agunywa bwaveeri twakugira n'aweweza emmeeme ate oba walagira okuzaala tweyale emmere yeyasa abantu kati mu kugirya tugirya twesisiwala kuba tutya nnyo obutwavu bukambwe ogenda n'osanga omuwala ng'anyirira naye buli omu ng'amwesambawala so nga mu butuufu tubikka ku maddu era lw'edda funamugambako kati bw'aba mulwadde kwa mukwanye tomanyi ng'emmere yo gita weebatoolako olwofudde n'awako obusizeewo ate namwandu gw'oleka ng'anyirira bw'aba mukampala addukira eyo ejjinja bw'atuukeyo n'abumetta abalala ow'e Masaka yaddukira mu Kampala laba namwandu bw'abuuka Katonga kyenva ŋŋamba nze sijatya bimyola kuba ne w'obitya siriimu akumira mpa watalika baffe n'atuggwawo nze luli ntwala ndidde ebiweze okumanya siriimu yaleeta ebizibu okumanya siriimu yaleeta obuzibu ewali kkubo lyakwetanga kufa bozi eby'emikwano ffenna tubiveeko naye bwe tubireka ensi eno etubowa omwami omufumbo bwe weekuumi nnyo mukyala w'olwalino baalo lyeyoola akazito kuba ekyetaago ekyaffe kikambwe w'olikwanira eyabuuka Katonga ng'ate n'omukyala oluusi abaliga okwejjuukiriza nga mukwanya akalina laba omuwulu agenda okuwasa okakasa otya munno gw'oleeta gw'atalina kyuma nti osooka kupima oyo gw'oleeta mulwadde muvundu nyaba omukyala wakuuma bufumbo okakasa otya omwami anaakuwasa okuggyako omukyala ng'oteebya akalulu laba nnyabo ofumbiddwa eddambo kyenva ŋŋamba nze sikyatya bimyola kuba ne w'obitya siriimu akumira mundeke neeriire byaki bye ndireka kale luli ntwala ndidde ebiweze okumanya sirimu yaleta obuzibu siroza yalizula ddagala ngenda nentuula mu nyumba obwomu nenepima munda benga ngenda namwera nkimanyi gwe mulimu buli kaseera okwewunaganya obaogejjanga nzoyinza okuguma naye byebongera bikusuula emmimi abamu bagamba kyosooka kugejja bw'ovaawo n'ofuuka omukalu ati bw'okogga nabwera musango ne bakuyeeya munnaffe agenda oba siriimu taliko ddagala mwamanya mutya makubo omwayitira abantu baffe bangi abatufudde nga tulimu ebyo ebyokwewuggusa eyandirwadde ne tunoonya eddagala olugira luti nti alwadde kigambo ng'omuzannyi waffe Moses Luswata lyaliddeko eriwedde emirimu naye ffe mu kifo ky'okunoonya avumula twaddanga eri nti alwadde kaveera kati kyendabye tufuuke bajaasi tudde mu lutalo nga tukutte ennwanyi tweweeyo gwe linoga yavaawo abasigadde tusonge busonzi kuba tetulina wakuddukiranga ono siriimu atumazeko eddembe ayi katonda waleeta obuzibu wamma wayagala ffenna tuggwewo n'amawanga gaffe ogazze emabega kuba okwezimba kiraba kizibu nnyo labira ku byetukola mu uganda ennamba tewali ggezi lyakwetabulula oli omu kyakwata yetebagira uganda yatu efuuse matongo oli omupangisa bw'ate bazimbe najjukira nti siriimu amulesa owaffa mu bwalwala essujja akeera nkya kunoonya agigula ngale n'omulala bw'ateeba okugula najjukira nti siriimu amumira ebadde faamu ennungi obulala kati raba bwefuuse ekibira n'omuntu bulamu nabwo bwaggwaawo buli muntu yafuuka ekisolo oli naggagga eyazimba emizigo naye kati takyesimbwako oba ennyumba ebadde ku kasanvu asaba mulamba omwezi ogujja nalaba n'owettima eyewazana gyembeera yagobaka ye ku nju ng'apookya tenju yange nazimba y'abalamu walwadde siriimu genda awalala buliriza nga ye n'abisiba abisitudde abikubyeyo erukuli bwe waayita ennaku nga ye ne lutwala n'atuleka mu bulumi bwa kitalo naye nga ye munnaffe watuleka mangu nnyo kasita ffenna gye tugenda okujja katusabe ng'essaala ne mukama ng'ayamba tusiika n'omulundi omulala n'oyo amiise yakugoba ng'okwokya akimanye byansi byakuleka kyenva ng'amba sitatya bimyula kuba ne bw'obira siriimu akumira baawo ataligenda naawe ekyogenda nze lulindwala ndidde ebiwezi bye byange